360 wide, Chinese style. Benz me a right, we are African size. I can't decide, body looking nice. Kuna vile zime nice, tayari nisha slide. Na iyo mechi naitaka today. Wapi mzinga today? Kabla tuwanze subiri tu pray. You never know, nifanyishe kama slave. Nyama kwa nyama kundiko tu chest later. Either way, tukipata mjunia pia beta. Kifo cha mende mastingoza kupepeta. Na hesabu rondia sita kiuna inavocheza. Unaitaka, ishike tu. Ndo mimi hapa, nishike tu. Unaitaka, ishike tu. Na venye ulichocha, ichape tu. Unaitaka, ishike tu. Ndo mimi hapa, nishike tu. Unaitaka, ishike tu. Na venye ulichocha, ichape tu. Flat time chance, nimejeza tu kwa west. You like the test, cause I'm better than your ex. Unaeza jechilia, hizo double misplace. Manzi yaka sipuchunga huku na mreplace. Vilo na penya, nikaona nte Kenya. Kitu ni nono na badi na teleza. 911, wrong number sisemenya. Kitambi si ya major, your body meweza. Nyama kwa nyama kundiko tu chest later. Either way, tukipata mjunia pia beta. Kifo cha mende mastingoza kupepeta. Na hesabu rondia sita kiuna inavocheza. Unaitaka, ishike tu. Ndo mimi hapa, nishike tu. Unaitaka, ishike tu. Na venye ulichocha, ichape tu. Unaitaka, ishike tu. Ndo mimi hapa, nishike tu. Unaitaka, ishike tu. Na venye ulichocha, 360 wide, Chinese style. Benz me a right, we are African size. I can't decide, body looking nice. Kuna vile zime nice, tayari nisha slide. Na iyo mechi naitaka today. Wapi mzinga today? Kabla tuwanze subiri tu pray. You never know, nifanyishe kama slave.
Unaitaka, ishike tu. Ndo mimi hapa, ishike tu. Unaitaka, ishike tu. Na penye ulichocha, ichape tu. Unaitaka.